Kitu haina bei, wepanda na maneno tukipanda bei, asindo makontao tulipanga bei, kipanga akili kali kama panga hey, mboga ziko sita, na kwanza ndo saa sita, milioni sita, kata, komate tapenjo pakatwe pekesho, ribata mapenzi ukatwe no more story, mwamba ni mwamba, tamba ringesho, nice and slow, whoa, 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 fashion show, yeah, yeah, yeah. Nice and slow, whoa, whoa, whoa. We us wanna ball, yeah, 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 yeah.
Aibu zina kato wekavi leo. Tonight ama jini pandisha leo. Dani masinema zima video. Mauno kuzungushwa kama kombeo. Mama, 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 mama. Mama, mama, mama.
Showtime, showtime, showtime.
Mama,
mama, mama. Simu zinaibuka leo, kitanda pembejeo, utamtende leo, upendo upendeleo, mtatweta leo, zikija mina kata, mtabeba leo. Si unajua king ni king size, watoto wapendi cook naishwa, watoto wanapenda kufraishwa, usaka na kuspendi ndo maisha.
Bebe kwenye kona, shuzi limenona, mwili unatamani wendo puzi wa kuona, nicheze kama Messi, mjuzi Maradona, sichezi kwenye kesi, mjuzi wa kupona, mjuzi mina bless, wanaitika yes. Dani ni watoto vimitungi kama gesi. Wakilipuka boom, washamaliza boom. Nachukane kagambani ni kamalize room.
Aibu zina kato weka vileo. Tonight ama jini pandisha leo. Dani masinema zima video. Mauno kuzungushwa kama kombeo. Mama, 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 mama. Mama, mama, mama.
Showtime, showtime.
Mama, sexiest, whoa. Sexy west, whoa. Sexy nyash,
hey.
Sexy west.
Less wiggy, catwalk, yeah. Hush kiki, big was shot. Kempiski, rooftop, yeah. Badai, yeah. Bangkok, Vida Rubin, whoa. Macho ya chin, wataka namba, wacho re chin. She like chumbin, I like chumbin, mina jigamba, wataka nenda.
Mama, 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 mama.